Δεν ξέρω αν είναι ένα γαβίο, εφάνω ρομό για κασούλια, στην ιδιάντα. Via Fanoromo, guida Fag di Mata, Galgalsati, la Maura Cag, Sati, Sadit, Metrobandi, di Dami, la Madi, Damishan, Sodomito, Coffee, Vio 24, Nile Satra, Sanida, Bersini, Ayu, Jalgam. Di Mata, Rulesi, Sodomito, Kumarum, la Mav, di Dama Kesjer. Il Mubarak, Yachanaga Sanfon, Olinkana Gumayu. Ega Jalun, De Sai, Jason, in Dubat, Finfinet, Tuan, et Dutte. Namuan Kai Satta, if Mani Satta, Arbija Dubit. Pigafama, de Brisuma Romo, Boda, Udipsa. Torbal la maf mana bawro wani jerankane amma hujid de beten hujid rajel American ji afurin dubatna misibul chfilat president Trump flanno America duratti sinjet jechunsa addunyat mata dubita wujert flanno khadura af dubasi sudan da congress America wanar kam khaysak tok namoto dunetim
akkamoltan da gesato da kenya udu arrafani namoda anditi magala da wake sattila kopsina mota virus corona anqabamani baaye debale bafurishan tamagey La kopsi kun baka totaf godan tota Somalia arra biyatti debianif hidan tota gato kukanuf kesa kamutawunis beka mejira. Magalan rat awad u kupsa tota kan wallan ufjeccha mannen barnota magalatti kesa yerof gar hospitala wallansa u kupsa tota tijijirte jirti jir addis chekol rat awarra. Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed giddu kan wogganota parti le murmitota walin immota biyade sa kayero ammarratti mariyatan ijiran. Dimmoonni mariif dhiyaatan waa'ee olaantummaa seeraa waa'ee hidha lagabbayaa dhimma filannoo dhimma marii fi waliigaltee biyyaalessaa ta'uunis beekamee jira. Dhimma kana ilaalchisuudhaan hirmaattota marichaa keessaa kanneen VOA'n haasofsiise Piroofeesar Bayyane Pheexiroos, Piroofeesar Mararaa Guddinaa, Obbo Yeshawaas Asaffaaf gama mootummaatiin immoo Obbo Nugusuu Xilaahuun waa'ee mootummaan okkara dhiyeenya kanaa wajjin haala wal qabateen hoogganoota dhaabota siyaasaa hidhaa jiruurraa kanafe dhimmoota marichaarratti ka'an irratti yaada wal fakkaataa qaban. Piroofeesar Mararaa Guddinaa hoogganoonni siyaasaa manneen hidhaatii hiikamanii marii waliigaltee biyyaalessaatti hirmaachuu qaban jechuu isaanii mallattachuu ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz aanaa gubaa ganda Almahaal jedhamu keessa kanneen jiraatan dhalattoonni saba Amaaraa kaleessa leellaan eenyummaa keenyatti xiyyeeffate nurratti geggeessamee jira jedhan. Kanneen VOA'n dubbise jiraattoonni ganda sanaa kaleessa waaree jala gara sa'aatii shanitti humnoonni hidhatan utuu isaan qonnaarra jiranii aleellaarratti raawwachuudhaaf ennaa dhufan fiiganii jalaa ba'uu isaanii qabeenyaan isaanii garuu guutummaatti barbadaa'uu dubbatan. Yeroo ammaa kanatti namoonni 2000 ol ta'an sodaatanii naannoo sana gallakkisanii dhiyeessuu isaaniis dubbatanii jiru. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuzitti hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa obbo Abdulaziz Mohaammed waa'ee dhimma kanaa gaafatamanii odeeffannoon isaan dhaqqabe tokkollee akka hin jirre dubbatan. Kan yeroo ammaa aanaa gubaa keessatti argaman ittaanaa ajaja humna poolisii addaa naannoo sanaa fi koomishina poolisii naannichaa telefoonaan argachuuf yaaliin goone milkoofne jette Aster Misgaanaa Bahir Daar irraa. Bulchiisi naannoo Sidaamaa haaraan qaamota biyyattii jeequuf carraaqqii godhaniif carraaqqan kennineef mootummaa federaalaa waliin dhaabbachuudhaan nagaaf badhaadhinaaf akka hojjetu paartiin badhaadhinaa naannichaa ibsarra baaseen beeksisee jira jechuun Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Ganna kana sadarkaa biyyaalessaatti biqiltuulee biliyoona 5 dhaabuuf karoora baafame keessaa naannoon sun guyyaa tokkotti biqiltuulee miliyoona 11 dhaabuusaa fi hanga dooleessa 30 bara 2012tti biqiltuulee 200,000 15 kan dhaabu ta'uu itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa naannoo Sidaamaa obbo Abrahaam Maarshaaloo dubbatanii jiran. Naannoon haaraan kun eega hundeessame as dargaggoota 1,145 carraa hojii banuuf karoorfachuu isaallee dubbate. Shaniif carraa hojii banuuf karoorfachuusaa ibsa bahe sana keessatti eeramee jiraa jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa. Keeniyaan boor agayya tokko bara 2020 eegaltee balalii xayyaaraa idil addunyaa sababaa vaayirasii koronaatiin biyya isheerraa kuttee turte jalqabuuf jirti. Ministeerri kaabinee ka geejjiba biyyattii kaleessa ibsa kennaniin biyyattiin lammiilee biyyoota 11 qofa kan simachuuf jirtu ta'uu dubbatan. Kanneen keessaa tokko xayyaara daandii qilleensaa Itoophiyaa ta'uunis beekamee jira. Galmoo Daawwittuu Nairoobiirraa gabaase.
Baru hagayo toko barakuma la mabdidama kase kenya nkarra shejia sedio liftifature balili sararati yara dunyo afsako vjeti. Jens Macharia, Mr. Gejiba afi msoma magala kenya, ifsakali sakennanin kenya la mile ifu piada balati la mile biya ala kura toko chalaf, garabi ye sheta kasiyanan AMT je chundu batan.
This countries which I'm going to mention here will be the initial list from which we shall be allowing passages to come from.
Mr. Macharian gulanta biisani Kenyan lamile biyo tambiya ala kura tokkonkan akka gara Kenya turfani EMTVC biye isani titatan sayni korona jiru tikko wantae fiye chunipsani.
The protocol has therefore confirmed as follows. One, all arriving passengers.
Akazidu Mr. Macharian, karadimto ni gara Kenya dufankamu wanti sanor dofu kaban tokofa PCR kajeda mukorano dibe korona rabli sata usani agarsizu kabachura kabu. Lami hoi kama isani degri centigrade sur demitorba tukashani gali tau kaba. Kufa akasumas mataru kubifi malato dibe korona kanera bili sata ura kabu. Warakan PCR isanis buwa korano kautudem sinjal kamindura saati sakal temi jake sati kurataman tau ura kaba jichundu batu.
They have been tested 96 hours before travel.
Mr. Macharia and Davilani, Ayamne Malam Milevi Yutankura Tokof Kenemekun, Yero Yero Tilalamikam for Yoda Ajadu. Turbia Makisadava Rekanajal Gavaret, President in Biet Uru Kenyatta, Yuiv Second and Savanalin Kenya, Baliti Yara Yamu Jurukanaf, the Abilinti Jajilagi Jibati Yaran Kenenshan, Ayamarga Chur and Ituran. Warrera Mekanakesa, the Abanisar Dandi Yara Ethiopia in Jeru. Sarah Dandi Ethiopia Gamfa Fik Bagaduguli Safrikati, Magalagi Dugulated to the Life Investment Kajeram to Nairobiti, Baliti Yara Iditikava. Bugirma mugisnaandu chatti bakka buwan labbaticha sarirandi tiyara Ethiopia si eyyema motumma Kenya ra argatira ajadu.
Ethiopia yir mangadam digami Nairobi bekan arat kize njibar wada Mombasa damu bekan ulat kize njibar takasa tawral.
Akasiru bugirma sarirandi tiyara Ethiopia si gara Nairobi akasumas Mombasa tibarruf eyyema argatijra burganam sarirawan dandi tiyara garabi yanat rufanke saato kos Saradan di Ethiopia di jechundu batu.
Wada Nairobi barra, baru jemara kan, kita ayur mangarra.
Arras minister faya Kenya kabeik seti biyati kesat saati demi afrandar bang kanaku fa kesati namoni kura jadi bi corona lubun darbu ibetor baola mo di bekan ampala muisani form sejra. Kabal segala Amerika, Kalmudait, Nairobi.
Kada gajir tanas Washington DC rakadabru radio segala Amerika saganta afan romoti. United States kesat telah kufsi namota virusi corona angkaba manifik ukubichan duani dabalu tifufejra. Angon negum safaya biyati olanon sadi. Halat motumman White House ukubichaf deri ken najururati arra kore manamare United States durat ugabajran. Oge solana immar ukubsatota darik abiyati Dr. Anthony Fauci, Director Waltale Tuanna Fittisar Ukubota, Dr. Robert Redfield if Motumma Trumpit Ogganat Makorana Virusi Corona Katan Ittana Minister Fayyabiyyatti Admiral Brett Growriti Ogeyin Olanon Arrakore Manamare Durat Eachuran Yadasani Kennan. United States Kesat Agammat Namon COVID-19 Abaman Gara Miliona Furif Walakkayotan Kannen Virusi Chanduanimo Kumat Ibbatokof Kumashantamila Matani Jiru. Gutumma dunyarat la kosina mota virusi chank abamani wal magalat miliona kura torbaf kumat ibbasari gejra. President United States Donald Trump kalesa sagalim filannot ala ergudan kennamu filanno presidentumma baati sadasa ufuge gesamu. Ugat abese yukalimmo kasobata asisu malajichuran yoyero filanno achibutun danda amatay gafata nijiru. Yanni Trump fula Twitter isani rati kennamkun Wajir manamare United States yokanimmo Capitol Hill bakka minister mala United States Mike Pompeo ugabaisa kenna jiranit wal falmi ka sejra gabasa sindisen soratu des
wanta president randa gain president in America Donald Trump flanno barkhana duras sisina jaretin dubate American guyale biroko jata ma khaisa president filat namiga fa flanno khando hun dende nemmo poster gate in flachu danda Unserum bintanat. Flanno Amerika durat dabar senaja cuit anera tamu adunyan tiap presiden Trump kan tunin wa mama je cuit. Presiden in Amerika flanno guia kabani sirra. Durat tiap dua cuit cusul London do. Uji sal lemit. Flanno Amerika sadasa sadi rolt. Durat tiap tu dua le tiap. Kongres Amerika serkan was karaiu. Trump amu agamis ufti tukup pauti flanno tanah dabar suma lejat. Parti Demokrat kaisa nami hidune jecha Trump kan ayu madif fatetti minister haja ala Amerika Mike Pompeo tini. Trump flanno durati sundan damu undan daw. Jelani gafatan. akana jira pompeon filanno dugaa taname cufti abdi khaysa qabaate tin itigammadu qabaachu feena jede congressman tom udal nan parti demokrat keeso jeda trump filanno duftirratti yoyu fakkenna af moane ee jere tin nam dibi dabar su sarratti shakkin jiraachu no demokrasi amerika tan addunya ratu qanjarsu jiraajen yoyu trump filanno barana rat moane tin rabu di dahman jetta jeda ni gafatan mike pompeo minister ajala amerika akana jede senator an wan marro kudani shani sila jedan kana elle hani yolle njel ana kumduru yu jecha bae sera feran bulu feda durelle sunuman dema amalle tan majira jel pompeon man mari america titiga fataman party republican kevin mccarthy president in america na mi posta ergete na buffet filachu danda jechu ratti yaddo qabatulle ser federal khayna khaysatti bari filanno dim tokolle njiru filanno tenne durmatti ndede machu malle jel America tana miga filanno buufat filanno dufetin filachun dandeenne posta energetin filachun womjiraate serum kanan bulanille akbul choti filanno America jalanetti posta energetin filachun ratti agammat rakko filanno ratti fidu dandeetti nargen American guyade mitokof jaata ma khaysa tabba fe filan
ege presidenti United States Donald Trump khaleysa biye Germany ra akidan bajeta jirutti qeqani fi hangon raayat sa United States akkalol tota United States Germany ke samat ifatani jiran kuma kudalama chi basan beksani boda United States amma sunna warana shi dabalata in Germany da basu da kopawa jirti raayat sa United States sitte damen ajaj Africa arrakabe sitte kajal qababara kuma lama saddet raajal qabe magala Stuttgart abatejju waajira samu micchachi basu karora jal qabara jira Ryan itisa United States ajenye Afrika godanu fakka karo fachu jalkabu ittimame jiraje churan Ryan United States ajajan dane ajaj Afrika General Stephen Townsend rubatani jiru tausgaru filannole kabrat intale bakkawon filate agamurti ragawutti batile heddu akkafuda tudubatan dagge fato tagenya oduna rafqam nukanmo
dia fanor moja kaso jirtan ayidura dibli summa oromo boda wulibsa turballama mana bawdo wankane amaka biro abawo ta gulle jirtu de beten ojjati ayu ayyemane yen sahidam to turbis
haydrin adibli summa oromo oboda wulibsa harra wajira adibli summa oromo magala finfinne gullalle tergamutti hoji idle sanit de beni hojjecha akajran ibsaniru aka haydrin kunjiranitti mana bahani gar hoji akademanif heyyamni qaamolee dhuma kanaan dura akka isaan manaa hin baane dhorkanirraa akka kennameef dubbatan.
Kaleessa dhuma kanaan dura dhufee mana turuu qabdaa jedhanii sanboodha immoo takka tureenii namni manaa kan bahiin jedhaa turan sanumatu dhufee borra jalqabdee hojiidhaaf nageenya kee eeggataa bahuu dandeessaa socho'uu dandeessaa. Jadani nutis ni hordof na edani ega kan warra dabbaten de mega nagenya kenya siga fatamani warra nagenya eguda nuti wani nagenya kenya kete ganu kibra ingratu san marra dabbateni barra jolle brade mega rawat namise suti hedun nitni turadi oji rawat tura oji osen ni hatra san wadin jolle mise suti gumi sabas ni jirani dankana wajin ni wani tane ga ka warakani borstan ti darbina dawa malle o jette fi jolle no ado jira ra e to jira kana tum ga si le de mi
to le bodawd harra kabdani gara wajira kesani dem tani hojo jettu ni dandesu ka mole sin injiran kana enyo katan bektani tu
akan ubatetti sankuni uchun sani san awre federala ti hata uti sankuni akan ubatetti jolluma ajje fudatte dam safitte sabda besu da kuma kajo kana kanma abalu sani beku garu kanma policy federala ka upatare da
humnoni nagenya motumma nanno manajrenya kesanitti nagenya kesani fi jechudan akka sin ega ture kaftanittu humnoni nagenya kun harro isin ega jirumo egumsi kun isin raake era ergasin gara hojjitti harra debtani
nargine nika egumsi kun takka takka duru ni majira takka takka nika aga kanmo kes amatti not singole tiko bokka fi waninno ajiru fi bane madebne nuti
turban laman darbeef ayudureen adabluzumma oromo obodawd ibsa akkamana himbani dorgamu isani hordofudan Koreen giddu galeessaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Dandeenyu isaan wajjinis haa ta'u nutis haa ta'u maaliifi qaamni kuni qaama seera ilaaluuti jira koree seeraaf to'annoo ka jedhu isaan kun ibsa baataniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyya guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baataniiru nuti. Dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni qasaaniiti. Qoratu isaan tolee akkuma hoogganaa filee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos qormatu fileedha.
Torban lamaan darbeef hayyuduuleen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniitii akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasifamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii 71 irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Biyya afaan Oromoo jagasuu jirtan. Eegaa Caaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti fuula hedduutti homedduutti ta'e warri Finfinnee illeen rakkoo hedduu himate. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan qa'ee isaatti mana isaatti ta'e jedha arginutti. Tujubee dubbise poolisiin illee tana daddee dhufan.
Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraata magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'il Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'il akka jedhanitti boruntaa Haacaaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan.
Makkaatii mana kootii sinnafne kan maal tokko sinnafne kan waa hundaayyuu hiibii mana keessaa keettii manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaanii girgiddaa isaayyuu inni qabne qeerroon qatanii dhufanii seenan walakka qatanii seenan yeenan ulaarraa banee barri dhufanii galan jarri ana jarri natti raasuu qatan bakka waan afaan oromootii anaasaa jiru kennaa. Haalonni as malee hirribaa tokko ijoollee qeerroodhaashi malee sarviisii jira sarviisiis garaaf hin dhufu ijoollee qeerrootti mana guutuu cidduu guutuutti dhufanii namni ijoolleen.
Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'il gaafatamanii.
Ijoollee akka dhiichanii waan akkasii kan beeksisa barbaadu. Guutanii saaluunii guutanii iddoo dhaabbatamu. Turri jala afuuf hin jiraatu nama guba fuula namaa guba. Yeroo sana keessatti akka dhiyaan walakkaadhaan ijoollee kootti isaan gara irraachisaa ture. Ijee kwaan ofii kootti yoo boonicha bira ijoollee hin boosii bakkilipsii bakka kuufee ajaa'ib darbatamu ijoollee dhukkatee.
Obbo Ismaa'il akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootitti illee. Kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'e tokko of harkaan qaba jedhaniiru.
Ijoollee kan fafalatan ijoollee tuffaa ija gaamsanii ijoollee dhiiraa akkas harka dhoksasanii jiru dhoksasanii jiru dhoksasanii. Dallaa koo keessatti marii dallaa koo keessatti barrii koo irratti kan jiran ijoollee lama kan tokko ammayyaa hundinaan isaan harka jira waraqaan isaa jechuun. Maktaawwiyaan isaatiifi biitoorii waan akkasii kanatti jira kan bakkee irratti fagaa'ee jala achumaan kaasee akkasii qabeedha. Maqaa isaa yoo barbaadde namoonni hin danda'amu.
Obbo Ismaa'il ijoollee koo kutaa tokkotti galchee dhagaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqneerra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'u dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti yadhee poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deemee jedhan obbo Ismaa'il. Kutaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii ayyar xeenaa koomaandersii Saayidisaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame mallaskaachoof hin naa ibsan gochu wal fakkaatu raawwachuusa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa aartistaa Caaluutti mufatan naannoo Adam Bank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru. Gareelee kanas gorsanii gara dhufanitti deebisuu isaanii yaadachiisanii jiran. Haa ta'u malee san booda walitti bu'iinsi uumamuusaas ibsaniiru.
ነገርግን መሃል ላይ ወደ ኪዳነ ምህረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራይተው ሌላ ወገን ይወጡ ወገኖች ጋራ ግጭት ተፈጥሯል ተጣልተዋል
ግዱንማን ገረናኖ ኪዳነ ምህረት ጀደቡቲ ትሮፒካሊ ዳገዲት ገንደከይሳ ኢጃረመኒ ረሚ ወንፈወሊ ወልት ጉአን ኑትስ በከቱረራ ናኖ ሰነገው ያለ ይጅራ ረቆ ሰነተስ ገበይ ሱፍ ያለ ገምለማኑቲ ከነን ሚጣን ረጋይ ትራን ከነን ሚጣን ረጋይ ገረቡ ፈታ ያላት ከስኔ kan momiidhaan nurra ga'u mala jedhani waan sodaataniif dallaa namaa seenanii turan eessa dhaqu akka barbaadan gaafanne geggeessineerra buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsa sadarkaa duraa godhamee fi ogeessonni fayyaa xumurreerra waan jedhanii nu mirkaneessaniif karaa yoo bu'an ni miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo yoo deemne miidhaan nurra ga'u jedhanii geenyee jirra. Kaan immoo kanneen kubatti hedaman haleellaan nurra ga'u mala jedhanii kan sodaatan dallaa namaa kan seenan jiru. Nutis daangaa Oromiyaatiin keenyee gorsine geggeessine deebinee jedhan. Kanaan duras magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsi wal fakkaatu uumame lubbuu namaa hedduun darbee jiraa qabeenyaanis manca'eera. Ajjeechaa aartist Haacaaluutti aansuudhaan jeeqama uumameen isa kana duraatti bifa adda ta'een jiraattonni magaalaa Finfinnee hangi tokko ofii keenyaaf qabeenyaa keenyaaf eegumsa goona jechuudhaan innaa socho'an argamu. Kun immoo naamusa naga eegumsa mootummaaf bifa seera hordofeen yoo hin qindaa'in gaarii akkan ta'in hedduun qeeqaniiru. Komaandar Siisaa Ijjasaasaa kana laalchisee akkas jedhan.
ማንም ሰው ቅር ብሎት በህጋዊ መሰረት ቅሬታውን ሊያስተማ የሚመጣ አካል ሊኖር ይችላል። ያንን ቅሬታውን አስተምቶ በጥሞና መሄድ አለበት። ነገር ግን ህግን ቢተላለፉ እንኳን ህግ አስከባሪው እንጂ ህግ
ለኤኒ ዩ ካን ኮሜ ቀብ ካራ ሴራን ኮሜ ሳ ኤፈቹ ደንዳ ኮሜ ሳ ሰነ ስለገይ ሲፈቴ ነጋራን ዴቪው ቀባ ገሩ ሴራራለ ይወደደርባን ቃማ ሴራ ኤክስ ሱቱ ሴራ ኤክስ ሰማለ ኤኒ ዩ ቃማ ለማፋፍ ሰደፋተኤ ወልት ቡነ ከረን ጅራን ወለማንሲስኔ ቱሬ ከነን ኩንስ ዳሃታኒ ከነን አጋደር በኒሚ ጣገይሲሰኒ እትፉፌራ ኮና ከሲያከን ኡማም ደገጎተስ ሐዋሲቸሱ በጂስኔ ጅራ ጀደን ሞቱማፍ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢታ ምርገናማ ኡማማ ጅሩ ከንቆራታ ጅሩ ተኡ በኤክስ ሴራ ጀዳ መለስካቸው መሃ ፍንፍኔራ
ቪያ ፋኖር ሞጃ ጋሶ ጀርተን
ከነቲ አንስኔ እብሰጉላላ ከን ኢማማት ዩናይትድ ስቴትስ ጠለቅሱ ሲኒፍ እስና
ኡማዲ አፍሪካ ኡፌ ሳራንገዲን ገርመሌ አሪቲ ለኮብሳ ደበላ ጉደታ ጅራ አፍሪካኖኒ ዲበንታ ጃተማታን ኡምሪንሳኒ ወጋዲ ደሚሸኒን ገዲላ ከነጀቹን ወጎታ ኩደን ዱፈን ኬሰቲ ኡማቶዛ አፍሪካ ኬሳ ከን ሚሊዮኒ ዲበሰዲ ፊ ሚሊዮኒ ዲደማታን ደርገጎታ ኡምሪ ወጋ ኩደሸኒ ሀገዲ ደሚ አፍሪ ተው ጀቻዳ humni kun irra jireensi hojii barbaada. Sana waan ta'eef fedhii kana guutuudhaaf Afrikaan waggoota 20 dhufaniif wagga waggaatti carraa hojii haaraa miiliyoona 18 uumuutu itti jira. Akkas yoo ta'edha kan Afrikaa badhaatuu taate arguun danda'amu. Sanaaf United States muddee bara 2018 eegalee guddinaa fi misooma Afrikaa saffisuu irratti kan xiyyeeffate imaammata Prosper Africa jedhamu ifa goote. Kaayyoon isaas daldala gamalameenii investimentii United States fi Afrikaa gidduutti haalaan akka dabalu dandeessisuudha. USAID itti aanaa bulchaa damee Afrikaa Chris Meloni ni ibsu.
We want to do that because that's where job creating long-term self-sustaining economic growth comes from.
Sana gochuu kan barbaanne fi carraa hojii uumuun akkasumas guddinni dinagdee waariinsa qabu kan uumamuu danda'u haala kanaan waan ta'eef jedhan. Itti fufan Chris Meloni kaayyoo Prosper Africa innaa bal'inaan addeessan.
So the first thing that Prosper Africa is doing is created a coordinated one-stop shop so that both African and US investors
wanni jalqaba Prosper African hojjechuu eegale buufata tokko garuummoo qindaa'ate investoroonni United States fi Africa iddooma tokkotti waan barbaadan gaafachuun yookiin argachuu kan dandeessisu ani kanan qaba ani mo charra investment ti akasin kawje chudan yada uljijiru kandande sisu darbemo mala fitam basu degeru akamin daw dandenya wanta jijedu umuda ture kanjalan hagan salbara garumo baye barbachi sada jedan Chris Meloni kayun lamafa hariro daldala biyota Afrika fi United States gidduti safisuda galma kanen fitam basu fi embassy one United States Afrika kesa jiran tuta yokin gare dimmatar fitam basan jarun sektara dumfa biyota embassy one kunite argamani walin dalaga barbaji hojechun cara biznesa adabasuda jiran kaptin sarafa Prosper Africa hojetu Wain daldalaaf investimenti Afrikaa yennaa ka'u hojii kanaaf akka tolutti haala barbaachisoo ta'an mijeessuudhaaf daran irratti hojjechuudha. Sana jechuun deeggarsa teeknikaa fi imaammataa gochuu akkasumas mootummoonnis ta'e hawaasni akka imaammanni kun fiixaan ba'u ga'ee isaanii akka ba'an yookiin akka deeggaran dandeessisuudha. Sun kaayyoo itti kaa'ame sana saffisuuf karaa salphisaatiin. Daldalli Afrikaa fi Ameerikaa gidduutti akka jajjabaatu ni dandeessisna jennee baay'ee abdanna jechuudhaan isa ittaanaan bulchaa USA damee Afrikaa Chris Meloni dubbatan tuqee ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa tumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Biyya afaan Oromoo caqasuuf jirtan Eedi Mubaarak jecha manzuumaa raayyaa abbaa machaa kan hir'isanii kenna. Tarratanuma naga feesinu gulaaq boqonna dansa qabaadha sagantaa faana maraatti taana ansora lafe.
Salaamaatullahi wa salaamullahi ala nabiyyika wa khayru khalqillahi. Salaamaatullahi wa salaamullahi ala nabiyyika wa khayru khalqillahi. Bismillahi jadi ajal qabadurara wa ar-rahmani rahim amatum azara. Alhamdulillahi ni'ma saundara wa galata izati kunu genyara. الصلاة والسلام على أشرف الورى سيد العالمين جعل أنبياء الرهوان وأصحابه تابع تمرة جرد مكرا فرقة الناجين على نبيك وخير خلق الله فارون كيت ربي سنقلة بدا يا دك يا زمن وفقر قرد بدا أمري لا فاجبا ستنرك بدا شرين سجني عن ستن بقدا زنبيك وسرارا سيرك بربادا يا رب اغفر لنا أنك نعزك دا ملك دنيا خيرا أنت من أفزد أهاجا أنك يقود دا لبقى نوبه على نبيك وخير خلق الله لا شريك لك في مل وانجر موت موت واني عزيز أجبار يا نبيك مواركو مكير أبا فدشم أبا فدشار قفتا جبسيك يوكلو قرقار نيارقون دوا مخلوق نتجر Jara kara hakir ratu wal gargaru Kambati ladegi hake gadi jaru Amasni bega ganjali narra jiru Jara hake dege bati lai jaru Ejumani lala injar jaru naru Namani ka jelje enyutu jijiru Namani jelje sestanka jenjiru Alimun kadiru Fasubhanallahi ala nabiyika Khairu kalkillahi Assalamu alaikum ya ummata taha Rabbin kenya gafta kumrata nukawa Garadan kadana ninni nublaga Inni nuhata sisu samiya wataha Sila sumtin ninta sifni madutawa Ya ikhwata limami wa nadaga Wa rabbin kuna la fi jirra nasa Ufirra dubbajun sila sisa taha Miya rawai ubulu manasa Miya sirrankaha Inno nada gayi ala nabiyyika khayru khalqillahi Ma'na ubbalu ma'dubbata ilahin Surah ala imran banadu karayi Ayadi barra jalka bishani Ya humma salisam kalbi badu kayi Ati zubbu nisa gurmu wali tayi Ubbalu ma'jitum badalu tayi Adu wintu kumma dabu kenya wa Qur'ana tu kamlu ma'li ta'na kuwa Rabbi nadda bapa chawranu duwa Otu karan jiru malif din nabuwa Namu dini ka naul tazizu hawa Garu islamu mamba kida bekuwa Sabambi dini kenya taya afanduwa Jiddu muslimu tadabami ukuwa Nubbulu man linnani sadu kakuwa Ntani harkaduwa Na'udhu billahi ala nabiyyika Khairu khalqillahi sabamni harranu di faida tu kodamne wantinu di wa tu kubuzu dadamne kanna mirakina baka zambamne kufne malembeine zataka kufne wambiranze ina ukoluma adamne ukoluma afani malewan ergamne jachargama rabbi suatu kodagane al muslimu kalbunyane waljabe zanjane.